oh, oh,
oh.
Hey,
kipenzi, mke wangu, kuwa mbali nawe siwezi, wendo furaha yangu. Unanipa faraja unaponita mi baba, tena najigamba mimi ninapendwa. Kama mapenzi safari, twende Dubai. Kama michezo ya kuchikuchi, twende Dubai. Dunia duara kipenzi, acha tuizunguke. Ninamomba Mola ablesi, penzi lisivunjike. Honey, honey, usininyime amani, wendo ntunza siri za ndani.
Lola, 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 situtenganishe. Lola, 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 situpatanishe.
Shida na raha ndo mapenzi anavyotaka. Huko nje twagombana, huku ndani tunacheka. Tena usivunje utu, kisa ya lenji Toyota Benzi. Na ukanipa haibu na machungu moyoni. Dunia duara kipenzi, acha tuizunguke. Najua Mola awezi kutuacha tuteseke. Honey, honey, sweetie, sweetie, usininyime amani, wendo ntunza siri za ndani.